lungo di tena sa va.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Nako fine walai mama. Hizo matai zinafanya na pagawa. Koko na mtu basi aekela wa mam. Superman ibamba leo napita na ye walai. Nako stocks uko fine walai mama. Hizo matai zinafanya na pagawa. Koko na mtu basi aekela wa mam. Superman ibamba leo napita na ye walai. Chuku na vile tunamash. Ako na same vibe vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind joni kikuita mine. Tunamash, ako na same vibe vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind joni kikuita mine. Chegi beauty me lie kwa macho ya the beholder. Goshodo sinite na dina feel kukagoda. Breed ni rare kupate kayo tangoja. Nyuma mekari denda mintajati bulldozer. Natokia kwa kesi juu ikanta kakosa. Naka surprise ni mekashikia fosa. Mzupa nafanya dina za kuimba kulosa. Nadigi the pump madia na nita sosa. Same vibe vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind joni kikuita mine. Chukuna vile tunamash. Akona same vibe vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind joni kikuita mine. Cheki Goshodo wangu princess. Kuja kwa daddy ni kuonyeshe the inches. Ni kupigishe nduruma usiku kaa cricket. Show ni ya free usisumbuke na ticket. Ati na mgoza tena, tena na tena. My high note sauti tamu ya tena. Hu baby gala nafanya tena na hema. Mafans wanadai godisi urudi tena. Badalan, badalan mos. Na kama jere baby mina benda ukivos. Badalan, badalan mos. Kolabono mavis na tukona like a boss. Badalan, badalan mos. Na kama jere baby mina benda ukivos. Badalan, badalan mos. Kolabono mavis na tukona like a boss. You got money me data, 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 baby. Nili na kuhata, hata, 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 baby. Kwako ni me data, 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 kile tanda ichapa, chapa, daily. Kwako ni me data, 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 baby. You kuna vile tunamash, akona same vibe vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind joni kikuita mine. Vile tunamash, akona same vibe vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind joni kikuita mine.